Get free music on mdundo.com.
African princess Nandi Osiamboka Taboro King Lefango Paparapa.
Ale dance.
Enjoy.
Basuiti koko penzi kidani nitunzie. Na kesha popo kulinda vidanga visibie.
Alita chamara.
Deka mwali dekeze mie. Uliwa halali chenda chema mie. Uni changanya, changanya, changanya. Waniko sharo wo wo. Changanya. Wanikosharo wo, wanichanganya, changanya, changanya. Wanikosharo wo wo, changanya.
Usiji moto kuzima mwazaka nishasha.
Yo tiki moto wazali kopela mbele.
Usiji moto kuzima mwazaka nishasha.
Kutwa bulu wazali kutumbanga tutele. Changanya, she get crazy.
Did you still hey. Like?
Changanya, changanya, razuli. Sheria bumaka koleka munduki.
Abena show.
Sheria bumaka koleka munduki.
Kama mvuama.
Sheria bumaka koleka terroriste. Sheria ke wapi? Nana zalea we. Sheria ke wapi? Nana zalea we.
Zindako, Zinda, Kota, Kota.